sawirkii 14. Daa'uud way noqday iyo ninkii ahay hooga. Walbadan oo ka dhahay yaa jiri dagaal Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta dhatiyood. Falastiiniyiinta way soo direen lan magaashay la araw Gooliyaaf. Lankuun way inkadha jiri dagaal inii ka gaado reer Bani Israa'iil. Wayn ambootay way ari isigmadii gabtaan nin ani hoog inkadhan banaanka insheena. Ani baa jujubiye wayna buburiye. Isin may atiina addooma le atiina. Dadkii Bani Israa'iil aad yaa an absodeen. Ninka la araw Gooliyaaf. Lin hahru istaag oo la dagaalaman la waayey. Markaas ba'dishay yaalankii yara ee Daa'uud yaa hakooy. Markaas yaa way weydii way are Falastiinkun aywa. Midaas yaak absadeen wayn areen lankuun lan yar waa. Side an inka booteey kare. Laakiin Daa'uud eebehey yaa an aawiyaay. Midaas yaa walaa tuurey dhagah la gori. Dhagahgiina walaa kidhay madiga ninka Gooliyaaf la araw. Gooliyaafna jidka yaa kidhay. Meelaas yaana ki dhimadi. Daa'uud madi dhimadi Gooliyaaf yaa seeftiiska gaadi. Wayn arey ani ciidamada Israa'iil oo dhan yaa hukumaaye.